Yo, funisanga sithando sam, man, kanisibone.
Yeah, ungile nomalanga, ayi wanda sokwehla ngiyani. Ungile nomalanga, unshiya nesamthanda. Ungile nomalanga, ayi wanda sokwenza njani.
It was December time, uchola nalomntana igama lakhe kunomalanga. Sahlangana ngala nyanga sasihleli sijoka kungekhonto zoxoxa noxoxa ngoba life uyaqhubeka without steering. Jongu nomalanga nxake nishiye nganitshelanga ngoku bensithu susibethe majiteni but kutheni eshiye imeseji etafeni when she's gone already. Yokanene ngupathu ningothuki nsamkhangela ofana naye nimbonanga like Jesus. Uyele unomalanga ndimcinga ndide ndibhityele ebhantini kweli qoqobelo machisi ndisebharine. You must stop kwanomzamo ndizamana nenzame andisayi kulahla ithemba ndisaphila
ze ndindifowunele bafethu kule namba umfumana kwenu okanye umbona kwenu kulo ndawo ndizoya ndibhabha ndifuna ndiqhatha amajimbozi ndiyamthanda lo mntana.
Umkile nomalanga ayi wanda sokwenza njani.
Nonomalanga wathi wagodukela phi inemetele londa why can't find it nasemapin ivungulwa sistress nangona mehlo ndwaphosa phe TV ukudlala ukhathi inketch ndilarhala amanxile mbamba nalo mjiduthi I'm not got to judge ethethe inyani kume bru ndaliva igama imetele ulutsha luqitywa yimbamba ndabisa itsala nalo zoli ndakhetha utsala ucango leshwi uyohlangula umfazi wam ukulametela imelt abantu ngelanga elivutha bhe usigqibela usislay queen uvuke kusasa usislay beach nam I'm not got to judge ndizothatha wam ndishiya benu beluziweyitha apha esikalini kaloku utywala nibuxabisile modana uthando mantombindini
anifumaneke ezicaweni you always present ezimokolweni nakothurume emadodeni kodwa unomalanga naye ndimkile.
Yeah.